Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, kete kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sakiraabe heedibe oodo saado Studio Tamani yo sakki ko modo Ousmane Diko yottinto on kabaruji gondi doodi. Kebe faama tan hono wonbe platform naati li ngalure kidande kenge. Yo jaabuji menaka talatay e intilit kebaadi de koral ma fawarde e tenzawaten di sabani dun horebe sema bi yo do baddude e platform do koral mudun sabe e ngaram baddude nyande sappe jole rundu do likidal e hore hono wombe de gatcha ndokki tajoral natugol mu en likidal dum ana e le golle koral hakkunde sema e platform faabe kaybeda kidal jaabuji wote député an songo andini yo RPM hebi wotube ujinaji nogayon e chap teme de jetto e chapan nayo en jetto teme de refu darodike e chapan de joyon e nayombe gendarme en doma be siama e asobe kange du tondidi kange fama be dido ngadi nenno gendarme goto e aso kange goto keddi ke hen nayombe du barmi fa taton be ka yo gendarme yo do woni sembe kabaruji amen di hande kedde het ade bismillah modon e do studio tamani kebe famu tan wonbe le plateforme nati kenge le ngalure kidande go natugol mabbe ana hollita kawral kebanga le batuji menaka talatay intilit e tinzawaten i batuji andini sema e plateforme mbaddan hono nyande sappe je lewndu to kidal to e hore yo dum waddani sema yamirde plateforme nata le ngalurnde e wi horebe coordination tagal o batu plateforme beedoto e renobe ngalurnde le golleji mudum fa gollida e sema Atayub ak betay gonda e sema haddi e Ayuba so kede ko Mamadou Samy Seku faccitane
gilla kawrital anefis ngal dum wottali fes saafuf mi dan tottondira hakillaaji landinal kawrital gongal kando wadede gakidal ga woni ko mi gondi dum yawti kabaru jalign en joni dum kabaru gubede hakunde sema e plateforme kamba dum yimbe plateforme yamira natude wona gaccat tan salla e be landina kawrital nyande sappo jo lewrundu saabi ngal kawrital yo fami ewtida kabaru ko woni leytal kurusinandu hawra madun wiide sema e plateforme ngoni kalfinabe kabaru ngallu kidal be dentan juide pelle gollidal
horebe gatcha ndokki tajoral ana le kidal garangal mabbe ton ana le golle kawral ngal nenno sema e plateforme parmi e do jogal region kidal e le wi mabbe hono kanko habbala aga hamzata jokko secrétaire général gatcha gonde e plateforme haldi e imrana kilu mayga kada dan ko Mamadou Samy Seku faccitani en
sakrabe amen fa hebi gonton medali hebude balliguuji ngure hokketeji kambari dun min kanni gubbal sema du jaba yoga e yimbe gubbal plateforme nanna e le pelle kalfinaadi kabaru ngallu kidal be tidna dum fey jonnon wonko be wajimbine amen min jottini kabaru mudum yimbeele amen ngombe tagel hokka min jewtidi tiagal kaldal sedan min pamri be jamiri yo yimbe gubbal plateforme nata kidal
kala hakkillaji mawɗo ɗo jiɗɗo hokkude pooɗe fa e hella men facebook do studio tamani
tamani
hono jaabuji wote ɗiɗo ɓo député an songo andama beete hande ministére laamaɗo leydi ndi andini ɗum wiide yo RPM heedi dow wiide tan hono heeɓi kañum ka wotuɓe ujunaji nogay e temede jetto e capanɗe nayo e jettoon ndenno daro duki temedere fuu e capanɗe joyo e nayomɓe URD imma dikke ujunaji sappo e jeɗɗo e temedde jeegoo e capanɗe jeegoo e jeegoo capanɗe jeenoo e jeegoo wotuɓe daro dikke du temedere fuu e capanɗe nayo e jeegomɓe ɗi jaabuji dokkete suudu nuygal sariya meɗen fay ɓooyata ndenno URD holliti jaabuji ɗi gartiran démocratie meɗen caggal kanko docteur Befonkone kumani ɗo woteji le URD haaldi e Alhousseine Abbatoure keɗoɗen ko Mamadou Samy Seku faccitani en
e bonni jikki am ɓernde am fof mettama batte majjum démocratie meɗen ɓeydima yaade caggal ɗum famminaki fey e hitande 2016 gonɗen yiide hono ɗiɗo golleji tañuɗi ley leydi amen keɓuɗo démocratie no tiɗiri e ɗum hawni fa sanne yamirde wiide wote waɗama nokkuɗo fay goto wotali mbiɗen dardaɓe yoɓe cawro jeccitoɗen ma gotten démocratie totten laamu o sorrasi en hono e ley tawagal ni min kawrtini kayitaji kala ko laati boppi min gullitoto banggal yimɓe saria ɗum woni bawɗe amen hono ka ƴeewa ley ngallu hono testit wiide wotoɓe fuu wotani neɗɗo goto ɗum ana hawni sanne hunde ko meeɗaka fayyede e nokku tubakuɓe kamɓe arduɓe en kabaru démocratie
Human Rights Watch tongi wiide tan yeddugol saria neɗɗakule mali ɗo ana ɓeyde yo ɗo Amnesty International du yaaɓi Mohamed El Bechir sarayanka goto haldama e halda am maunde kenya kedede ko Umar Waygalo faccitani en
ka isolé des graves violations
gonga bonandaji kewdi ngadi le sahal leedi meden din jeddoji haddeji bibbe adame fa yotto yo bonandaji ngadi to agen hokto kany en menaka tagal mudun du en jihi wakande jaadi kobbe gonno le sahal leedi dibe bonni ton kulle yibbe kewde fa yotto yo kulle fina tawa kany ko jama fuje be bonni dum ton tagal mudun de arme mali wonno bantude sahal leedi di so barkan kany gube godde yurudde le leedi afrique dana godde wallude arme mali dum du bonandaji ngal amale hen taggal mudude be baawi wiide wakkati joono hono ko ministre wonde biidraade yimbe ko duwon bonandaaji ngabbi le nokkoji andaka fa yottiono bonandaaji ngabbi to gawotodi kany e bonandaaji dirwoji wakkati
des attaques asymétriques
union européenne walleri milliard sappe jenaay fa rentoro ngure denno dum walleri malidu kanko ambassadeur union européenne et ministre gigol mali e lede godde ciñini talki mudum fa le lebbi chapane jiddi e didi garoji di yolbere yara taggal hono aljumaare jabbine de gendarme en domabe gollede kangé to siyamato kanyé asobe kangé lutondiri gendarme goto e aso kangé goto keddi ke hen nenno neyo barmi gendarme en taton an e barmobe kedoden ko Mamadou Sama Seku fasitanye
ele hala yimbe gendarmerie adi gollidal bangal de nagu woni hakkune mabbe e gollirde yigaaji leydi kamar dun be ngehi jewoyde no be kaani darnude ciurel ele badayal nokkuji kande haybede sabi asobe kangé be fuddima hewde tum hakke kilo goto fadima yottaade gollirde yigaaji leydi woni ko be kawriti e asobe kangé be darri goto mabbe fuf yo holla karanti mun ben caliki won feludo malfal hakkude mabbe don e don gendarme goto masimbinama ben dun njommitigi be pellondiri dido woni machine binabe gendarme goto e asobo kangé goto service gendarmerie ar wondi enquête mudum malfal goto heba ma tetude djungu asobe kangé be e be jidi dum landude asobo kangé goto barmudo sigas won ko on wondi sawrede e li hala yimbe le ngombe tonbe hande kay basi o dejji san
hono wayliti be le ciudi di lam hokki di to tabakoroto kolliti metum 1 talatar de le jodagol be be baji bini du yidude lam o non kanyuka faabe andina torraji mabbe ndendo kanyum kalam inani hal mabbe Ousmane Maiga horejo walde yirwere 2050 haldi e Aliou Sidibe kedae ko Umar Waygalo faccitani
gonga jati min jalti min jodi ki wakkati jono dun jatu no ko min kajale hen fami ƴewa yalla tiidallaaji hedi min jogi le nokkule tati de sa ƴe wakkati jona no foti uynaa didi e chapande joyi e didi suudu ko le nokko le odo nokku min gala dogo torore min gala lumo fe nokku hono kando rendi min wala le nokko suka be dubbe gala nokkule fuudabe kaani yewtude so annino fa wade lekkol kanyi e lumo do don jati min pami wiide wakkati jono hono won yimbe al wobbe kasen kanyi e darta fa karbito nokko fa ngadle hen ekol ngaji njobeteedi miden tikiti jaati wiide yalla wana kanko ministre hore makko koyde makko
anani
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani sengarte kabaruji region meden ta keben famono larme mali nangi yimbe didon kenge do lawol yewde gaaw warde bamako warde bamako soldats sen liwnotono be prefet gaaw o warde seware ben juhibe do yimbe e be ira bombuji nende soldation be tewinti ke be nangi tawidu li kaaki mabbe hono kudde pusoje fasanne kasara wadi kenge do lawol kulukoro warde bamako ka wadi tulumajo nokkudo hakko mudde kulukoro kiloji nogay goto heddi ken hewbe barmi yomobe jiwanongel banamba sami nende barmu be gaddamba bamako ka non sababu kasara ka wala ko anda hen to banama to hono sukabe temeddi don enayo ndokama hono kake janginir lekoy nanno yo mer odu lati sababu hokkudo dum bete hande nan kake yidi ele mudun hono bikkiji bindirde fawarde kayeji fawarde e ko didi do fu ana ele kake yo dum wallude jande leedi non hono daranibe e habude nyaaw buballa chapantato mbaddi bete oto kuccalo fa to kuccalato fa be jewto golleji mabbe nenna pesi mali wali fa yubina odo golle odo kadude dido kabaruji hande kedde hedade faande yewtere meena ana yeso e ji jango